si jota mani
fesagol ñoo COVID-19 fuddi le lam kayton ñande noore go lerume hitane 2021 e wi ardibe cellal region o golloji di na jogiti le jagnali cellal sappo kaydi e holti wiide ko buri unjaaji jennayo temde njetto yimbe le kay fesama fayota di ñande noga inna le region hitane 2021 kanon kambe ardibe cellal be beltanaki fi adadu yimbe le fesube be denno e min jeli sembinde famingol yala jamara denna yalta fesuade bangal ñaw coronavirus lam kay o fayotade kenyan yo ñawbe ujnero e sappo dido anabe do sappo nayo yube temade jenayo e chapan jegamo en joyo chamtanabe kedana Cheikh Amadou Tidiane Traoré kanko ne horejo gollir cellal lam kay ko holni musamalli sisugo do fashitango alsisi.
Nous avons pu vacciner à ce jour 9839.
Adadu pikir chakado hakune dido nukule yimbe garono fa pikko hewano fey odo andi nan fa hewi wadi bangal odo pikir yimbe be ko hewe mudu fu nan oni won ko tuugido mudu don sabi yimbe fa hefu waray so gonga o yimbe garbe be ka ana wawino kontere ju mo jida war pikike fu so ana haniyade france na ana haniyade manden tan be pamon dar pikir o jota bi jonka lato wajibe jud mabbe warde pikkade mi don gondi waddide service development social imadaraji mo bangal mun hakuna imadaraji amen di ana tewture yimbe martin debe kumba yaade do radio ngaji jangena yimbe be mi andina dum nafa wonde pikagum gari noddam feewde ameri en debe yalla be juina pelle nokumabe garo fa humono kolle pikir o le region ngaji fa yimbe be nyaw COVID-19 o nangata le region ngaji di ana
ko de réduire l'impact de la COVID au niveau régional
tama odo andani dun
nan nalle do réseau ngaji di holtiwide yimbe le chamtanabe nyaw coronavirus na hasindini tan pesagol gotol vaccin o yalla be hisa fi e nyaw o dunke en cellal la jiddi dido halaji di be holiti wala fudo dari bangal science denno e be darta yimbe le chamtanabe nyaw covid-19 be fesuyade bangal mudun ko dotoram be wajato be do yo domudo lewru ciagal ko be samtana ko fadema be fesuyade on timinta yewtere meden acti covid hande on jarama hedade yewtere jisjo tamani yo ngi alternate.
Si yo tamani.